Ebibiina ebirwanira eddembe ly'obuntu birabudde nti ettamiro erisusse mu bakyala mu disitulikiti y'e Rwengo liviiriddeko obusambattuko bungi mu maka era liviiriddeko amaka mangi okusattulukuka. Omusasi waffe Mike Zizinga alina ebisingawo.
Nagawa Lebeka akulira okusitulumbira z'abantu ku ggombolola y'ekisekka mu Rwengo y'abotodde ekyama ng'abakyala mu luka gw'ekiwangala bwe basusse okwekeserera obugonja ekiviiriddeko amaka okusaanawo.
N'abakyala nammwe omwenge mugususizza ennaku zino, abakyala b'ekiwangala, abakyala b'ekisekka nze nabatidde, munywa walagi. Omwami akole ki? Ate bw'akuleeta enkya ate notandika okukaayana nti naakola ki? Naye ng'ekyamazima omwenge mu kitundu ekyeno ku bakyala gususse obuki?
Mu ngeri y'emu asabye abaami abaganza abakyala ab'okubiri okubalansinga ekintu kyabwe kubanga na kino kiviiriddeko obusambattuko bw'amaka okweyongera.
Abaami abali wano kyetaali ze tusinga okufuna, bw'ofuna mukyala muto eno w'omukulu ng'omuliro ogukola ki? Ng'ogusala gona nga guddayo wa? Ekyo kyekisinga okutabula buli mufumba ali wano. Gw'oba ofunye emaali gaali mpya omuliro gubalansinge.
Kayinga Muddu Isto kayungirizi wa kotifoni mbendo bendo liye Masaka alaze okutya olw'abafumbo abasusse okwekisera obugonja, wabula n'asuubiza nti ng'ekitongole kyakwongera emisomo eri abafumbo.
Tukolera wamu ne gavumenti ez'ebitundu lusaffe y'e Rwengo gomba ffe ekisekka, tugenda kukolera wamu ne dipatimenti oba n'ekitongole kikolagana ku nsonga za community okusomesa abantu. Abakyala bano baddeyo ku nnono y'abajjajjaffe ey'okubeera n'ensa. Omukyala nazzi kuno toza musanga nga gangayidde ne aba alina kagenda okunywa amakanyweramu waka.
Ku 89 akatunzi bbiri CBS FM Manduso Radio Tekedde Nkuka Bwaguuga Mike Zizinga e Rwengo.